The normal is by King Manja, the clan empire's king. Producer Sofat, darling, wasn't there a vote on one? Darling, wasn't there a vote up there? Darling, wasn't there a vote on one? Darling, wasn't there a vote up there? Muali, a reta sakari, wins a museum. Maybe I'll listen to one cavity of a cacole woman. Inga vinga rangeroka tra na rusia pan. Ingi karoka matrima wae kunyachiron. Yo mundu wabi kwa echange wa very gone. Misho njimba wabi kambarisi ya very kufun. Ininga kubulige ne misoni ya sen. Ina usa kwa chibewa ichaga na irigen. Muna tuwa mweri ya sehamba na mavo henyan. Musa nyi humba humba nga na macha mecha ben. Indika ingwa na rangiria na kuyachivanda. Echi wa makoraka ni chunga ringaron. Erimbo tira baby kana matungo wiran. Omakorecha mani wa mongero kwa ruan. Yesu kirika nyango moro mya muchaganda. Darling, wasinjere vuto mwana. Darling, wasinjere vuta babe. Darling, wasinjere vuto mwana. Darling, wasinjere vuta babe. Omwali anatita vuta rubi wa mshwaralior. Ere vuto mwana vadia kasi chendro choro. Simuta hiyo manja cha uja ke vuto mwigoro. Muhemo vuto kusi umuunze kobohoro. Ambubu yebi shalinga muwa koleri roro. Ibya mutaba mkureni aigomba noruhoro. Ikerio kwa bunge ngengecha here musoro. Anahe kobo kole mutia kasi vomuturu. Mutende mwata kati ndukano kwa bohoro. Kasa uti manyo vokole vuka unzo bohoro. Mukavu ina huna mwakureni mwanamoro. Ere msare mbure mwamuso siango muserero. Pakaru arabolisa haka nicha volichiru. Utia makutesa kundevolisa humulwaru. Ambuniwe choroba kereke wa subo mchalu. Tuoba ya matu kendisa singuro rutar. Darling, wasinjere vuto mwana. Darling, wasinjere vuta babe. Darling, wasinjere vuto mwana. Darling, wasinjere vuta babe. Umana wabeneka wasinjere yetuna. Mazima wanye ni wasubulero kwa chuna. Rabia ruku vikiri ngebya liyo mchigona. Kaingwa mawatichaka wabere ruona. Wasinjere roruhe sahenu uliwina. Kuma vyanya mwana sibensa kwa uru kwa lina. Na yendise mwana sibensa buambu walina. Tumamu herina tumuruke muvitana. Herisi mali ya inge kuhimbire kalina. Muna kwanza dali sivya vya vyeri bandana. Tuwajikana yetubo sheri kulio mwana. Tuwabia tuka saba eresa ratu wa mubana. Umanyi haku isoni kanavi na verepona. Ngendi vya jento masinga chere mubandana. Habanyo na babi ya businge ndiva ipena. Heringi rechiro na lioka na maligana. Getu keria sarube kinya satano mwana. Kabate ke mwekashi nyubo si mwangu wana. Darling, wasinjere vuto mwana. Darling, wasinjere vuta babe. Darling, wasinjere vuto mwana. Darling, wasinjere vuta babe. Hotora waza ike ndiseka sake. Hotora waza ike ndiseka sake. Embindika bunika, embindika fika. Embindika bunika, embindika tunahira. Embindika bunika, embindika fika. Embindika bunika, embindika.